maamulka degmada Xuntur ayaa ka qayb galay kulan diirada lagu saaray muhiimadda ay leedahay dib u heshiisiinta iyo ka qayb qaadashada horumarinta nabadda. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada, guddoomiyaasha xaafadaha iyo tuulooyinka u dhadhow degmada Xuntur, odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada Xuntur. Guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada Xuntur Maxamed Cabdiraxmaan Malaaq ayaa ka warbixiyay kulanka waxa uuna bulshada degmada Xuntur iyo deganada hoos yimaada ugu baaqay horumarinta adeegyada bulshada oo ay nabaddu ugu muhiimsan tahay.
Arana jaylka shabaab lahaadan bajaade baabuurtu walkasta arday meel ay emergency ku sheegay koran lansuubi deegaanka horumarshii ka wada shaqay yalla fade barnaamij badan oo meel ay barnaamijkii siim jamgeer ayaa seen madaxweynaha deefuray tuulooyinka deere degmooyinka deere dadkan meel u fade galanta la suubsado la shaqay dawladdu waa arday meel ay la shaqayaan sida arday meel ay walbarashada hata meel faylan marahay caafimaadka meel faylan marahay dugudhiska dalkan meel faylan mar dalkan lan afkii lan jeesid argagaxsid ilaa arday lagu quray tuulooyinka iyo nay degmooyinka arday sa dhaw in wada shaqayaan anagu doomiyey arma bulshada bulshooyinka deegaanka Xuntur ka hareeraysan wala siin sheegay lan kasta oo arday meel ay mansab leh tuulo walku ah wali degmidii tii halka ka dhawaadaysana inimay buu arday barnaamij badan la haseen haay degmada Hakiirimi walaal walaay tuulada halaayo ama si wal argalatay jar degmada Halhariire fadhigii wal ka sugaasan walaal la siin sheene walaay deegame ku jar saata barday aasiim argaasan dhor tuuli may school yaa lagu dhaadhisay dhor tuuli arday caafimaad lagu dhaadhisay ee wala kale idiga hakiigoon arday sa dhabe ho hufun la siin geysi insha Allah walaal aslan way ka maasan Ilaahay ka maasan ku soko madaxweyn Abdaasiis oo degmooyinka tuulooyinka barday may leeray in walwalba lagu dhuso arday may leeray ka shaqay ku ka maasan eediyadan ma
bulshada ku nool degmada Xuntur ayaa si wada jir ah ula shaqeeya laamaha amniga si looga dheeraado falal lidi ku ah amniga iyo xasiloonida nabadda.